сейчас Kia. What up, please? Сейчас Kia kikingia ni kuplas Huko anga badu na chuklo wa madam So anguka nao itabaki meflow na vibe Anguka nao kako single for now hey, Mdagi mdagris mteja patikani Adi late night sa sita ndo tani wai Nikupin location anko fana na hii Sukate call niko chomba ya G Mina juwa utakuwa mpirizo release Acha ni kushow kwanza form ya didon Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini Akiwa adi na mini Say tunasikiza Shin City tuna feel free Take a video na post pale NGC Jina ni Cantel kurapsi ni talent G Anguka now Anguka now check it hey. Anguka now tuende down low now Stand up to your feet mikono juu alafu click Tuliza pesa alafu one leg hey. Anguka now One leg hey. Anguka now Anguka na hey. Anguka na Anguka na Ati anguka nayo kama uko na new catch Anguka nayo kuna party na magwash Anguka nayo round 2 kwa hii bash Anguka nayo ati anguka nayo ati anguka nayo Anguka nayo anguka nayo ati Ati anguka nayo Ati anguka nayo Na katika msupa we banjuka Cheza chinu kukwendezo madhuta Anguka nayo baby galusha itika Ndagi mdagi matisho za wadagi step Ama darling Tambu serikali Juni serikali Tamka asali Simnajwa ni nani Flow mshati Ki Don medunga apo dauni Chi Utekiwa poa daily mi Ti Haha Sikia Beba, anguka nao 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 Ati, anguka nao mtupa me feel relaxed Anguka nao kama uko na new catch Anguka nao kama unapati na magwash Anguka nao round 2 kwa hii bash Ati, anguka nao Anguka nao Anguka nao Anguka nao Anguka nayo kama uko na new catch Anguka nayo kuna party na magwash Anguka nayo round 2 kwa hii bash Anguka nayo ati Anguka nayo Anguka nayo Anguka nayo Anguka nayo Anguka nayo